Sokala Duma Radio.
Hello and welcome to Sokala Duma Radio. I am your host, Nkululeko Ngewu, and this is the big interview. Well, he's been around and he's been doing a lot of interviews since he made his announcement that he was retiring from football officially at the end of the season. So we've got an opportunity to speak to the man himself, that is Siyabonga Nomvete, to reflect about where he played his best football, who he thought were his best coaches, and so on and so forth. He also picks up his five best teammates of all time. So we got an opportunity and we got the conversation for you. I hope you enjoy it. Well, before we start with the interview with the legendary Siyabonga Nomvete, I just want to tell you that in this week's edition of the Sokala Duma newspaper, it's only 3.90. You can get yourself a copy every Wednesday. Well, in this one, there is former Orlando Pirates midfielder Thamsanqa Sangweni, who talks about his move to Chipa United. He recently left Orlando Pirates to join Chipa United, to rejoin them, because of some issues that they had behind the scenes. So he talks about that to our journalist, Celine Abrams, and so much more. So go get the paper.
Sokala Duma Radio.
We start off the conversation with him by asking whether or not he was forced out to retire, because the last time I checked, he said he was not going to retire anytime soon. But now, boom, he's retiring. Here's what he had to say about that.
No, I call it pressure. Umuntu obengihlezi entanyeni. Sekuyimi. Hayi nokuthi futhi umzimba wami awusavumi. Yonke into yami isase-right. Ngisagijima. Ngisawuya lo Nomvete lo bekade nimbona last season. Iminyaka esengiyidlalile, kumnandi ukuthi ukhulule ibhola. Abantu bashiye lento emnandi. Ekubeni kungonakalanga lutho yabona. Ngoba angithandi ukuze basebenzise. Hawu, kanti ntoti usuyeka nini yabona? Ngoba manje ukuthi nani kudala niloke nibuze ukuthi wena kanti ucabanga ukuyeka nini? Ngithi no, siyeza isikhathi. Kuzovela la sengizoyeka khona yabona. Nakho-ke ke ngigcine sengimqhamukisele ukuthi hayi no, yiso-ke isikhathi lesi. Bengilindele isikhathi esi-right ukuthi ngiyidedele indaba ukuthi no, hhayi sengiyawabeka amaphutha ami. Isizini yami yokugcina le sengizofokhasa nje ukuthi ngisebenze nje kulezi nyangana zami ezizosala ukuthi ngishiye iklabhu nabalandeli bejabulele.
Njengoba sazi ukuthi-ke uyayishiya iklabhu from inside the field, bekuney'nkulumo zokuthi mhlampe iklabhu yona ungayijoyina outside the field, ube u-ambassador weklabhu noma ube noma yini nje. So uze wakhuluma naye iclub ukuthi kuyini mhlawumbe ongayenza after uqedile ukudlala?
No, okuningi ngingasho ukuthi into ebesisafocuse ngayo ngoba ngisane contract neclub, sisabheke yona le yaloye retirement yami. Okunye-ke okuningi I'm sure ukuthi nizokuzwa ngokuhamba kwesikhathi yabona ukuthi kuzokwenzakala.
Alright. Well, yabona-ke uma sikhuluma ngawe nje, mina uqala kwami ukukubona ngangineminyaka emihlanu, njengoba ngisakhuluma nawe nje, ngisebenze ediskini, ngangikubukela ku-TV. But ucabanga ukuthi mhlawumbe kuyini eyenze ukuthi ube nomzimba okwaziyo ukuthi uhambe nawo for 20 years, over 20 years? Kuyini imfihlo yokuthi ube kwizinga eliphezulu le disk for iminyaka, usucceede for iminyaka usucceede ngayo?
No, kumina bekubaluleke kakhulu kudle engidlayo, nangokuyimisela, nangokujima, nangokuyikhandla. Ngoba phela kule minyaka engifike kuyona akufike ukuthi ngigijime u-20 years, ngigijime 24 years. Bekuwunyaka we-24.
Fantastic.
Ngigijima la kwi-PSL. For mina kungithokozise kakhulu kulokho okwenzakele ukuthi ngisebenze ngokuyikhandla nangokuthi ngazi ukuthi ngifunane empilweni yami, kwi-career yami. Yabona.
And njengoba-ke ubeka phansi uwoyena mdlali umgadlo wamagoli ophambili kwi-Premier Soccer League kwimbali nje since yaqala iPremier Soccer League ngo-96-97 uze wamdlula uMambisi Mudau with 110 goals, wongeza lawo ulawo amagoli lawo. At what point did you discover ukuthi uyi record breaker ePSL? Bekuyinhloso yakho leyo ukuthi ubreak ama record wokuscora nje?
No, noma la ngisheke imile yabona, and kwangimangaza nami ngaqala ngathuka mabeza ukuthi no, sengikora amagoli angango-120 yabona, ngamangala ukuthi hawu, ngikora 120 babezi sengidlula uDaniel Mudau, shuthi babelindele this moment ukuthi ngi-reachele 120 yabona.
Yebo.
And kwenzakala yabona, nami ngathuka yabona ukuthi no, eminyakeni eminingi eseyadlula elalirekhodi elaliphethe uDaniel manje mina sengilithathe ngalidlula. Ngathi yazi into ebengade ngingayinakile ukuthi kuleli thalente kulento ebengade ngiyenza ibalulekile, lento ebengade ngiyenza nawukuthi ithengisana nabantwana abasakhulu yabona ukuthi ibhola udlala ngothando.
Uma sikhuluma ngabo labantwana abakhulayo, kunabadlali abako-25 iminyaka be-PSL sibathandayo, siloko nje sithandaza ukuthi bafikele ku-20 goals per season kuma-strikers lawo. Ucabanga ukuthi mhlambi izinga lama-strikers ngale nkathi bewudlala nezinga lama-strikers njengamanje, kuyini eyenza ukuthi bona bohluleke ukufika ku 15 goals ngesizini? Kuyini into ekumele bayi improve ama strikers?
Mina engakusho kolami side ukuthi sizini ngaqala ukudlala ekudlaleni kwami, into ebalulekile kumina ukusebenzela ukwina something. Angisebenzela ukuthi ngibheke ngemumva yonke into engiyenzayo, ngithanda ukuthi ngisebenze, ngingushela ukuthi ngibe top goal scorer. And lokhu kuyangihelpha ngoba every time I have to challenge myself ukuthi I need to have this award. And fanele ngisebenze, ayingagcina lokhu iqhubeke ukuthi noma iyiphi award engizoyithola izongithokozisa, ngoba iba isikhumbuzo nomlando omuhle ukuthi ngangayibamba into ekanje. And yonke into ebengiyenza bekuyilokho kumina. That's why ukuthi akumenenjile ukuthi ngisebenze ngokuyikhandla ukuthi yonke into engifuna ukuyenza ayibe nempumelelo phakathi egrawundini.
Alright. Kodwa-ke kumele sikubuze lokhu, ngoba-ke uyena muntu ubalulekile, mhlambe ungasinikeza iy'mpendulo ngalokhu ukuthi was it the change of defenders? Ama-defenders ayedlala ngabo-98, ngabo-2004, ukukomparishon nala ama-defenders adlala ngo-2018, kuyini le ebangela ukuthi amajita wona angafici lapho uze wafika khona wena? Because you were the last player kwi-PSL eyakora u-20 goals ngo-2012. Namanje ama-top goal scorers afikelela ku-13 goals, ku-14 goals, 11 goals. Kuyini eshintshile kwizinga le-disk la eMzansi ebangela ukuthi ama-strikers angafiki lapho uze wafika khona wena kabili, kathathu?
Inhliziyo nje ufanele ukuthi uyikhulule ukuthi once imase sengingene ebholeni sendlala, ithathe yonke into yakho as a business yabona. Ukuthi njengoba ngigijima manje angilide as a business ibhola, ngoba akulidlaleli for ukuthi uyi-advertise wena. Yes, kufanele ukuthi uyi-advertise ukuthi abanye bakubone, nawukuthi uhambe futhi uye Europe, kodwa into ebalulekile ukuze yonke into yakho iqhubeke iye phambili, kufanele ube nendoda ethi ngilambele ukukora yabona. And lokho uma ukulambela, ngoba mina hayi kusayi mina angiphatheki kahle uma ngingakorile yabona. Ya, angibi happy, ngiba naleyo nto ukuthi nginaleyo enge ukuthi angakakori isikhathi esingaka, ayi angifanisile. That's why ukuthi nabo kufanele ukuthi bayitshele leyo nto, ngoba if uma ungayitsheli engqondweni ukuthi angeke uze ukore, and angeke uze ukore, uma utshela ukuthi ngizokora, uzokora. Waphela nawo ama-defender awanceda, nawo awafuni ukuthi umane udlule nje. Nawo ayasebenza phela, hhayi ukuthi nje balula nabo, ngoba nabo bafuna ukuthi babe right.
Alright, uma sesikhuluma-ke ngama-club oze wawadlalela, abantu abaningi bayamangala ukuthi kuyiphi khona lapho uke wa-enjoya kakhulu i-disk yakho. Siyakwazi ukuthi boko-Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Oju Gardens, Udinese Swallows kuyiphi la khona uze wa enjoya kakhulu ibhola yakho? Why would you say that?
No, ngi enjoyile kuKaizer ngoba yiye engathi yangibeka phezulu. Nga enjoya na kwi African Wanderers. Nga enjoya na kwi Moroka Swallows ngamagoli engiwashaya. Andi enjoyment yami nakhona futhi kuya e-Europe ungafika ko-Denmark ngawina i-league.
Yebo. Alright, and then
ngawina i-league futhi.
Yebo. Yebo. And then uma sesikhuluma ngabaqeqeshi nje ama coaches kuba nemhlambi ophuma naye ngiyazi ukuthi Gordon mhlambi ngomunye walabo bantu coach Gordon Eggersen Mushin Etugral ubani wena mhlambi ophuma naye ukuthi yabona la these managers bangisize kakhulu ngikhumbula lokhu nalokhu nalokhu ngabo.
Ya ngingasho ukuthi the first thing umuntu wangifundisa ukuthi uchaye igoli kahle kahle ngijwayela ama first pole na ukuyithayima mangisebhosini umshini othothrali yabona.
Sure.
Ya uyena muntu wangifundisa ke ukuthi as a striker fanele ukuthi wenze njani nofanele ukuthi ukhole yabona, ungadadazeli nabo Godwin bafaka izandla nabo Paul Doleza yabona bafaka izandla kumina leli nabo Malombo Sibiya from African Wanderers wayesikhulula ngokuhlala nabo futhi so Zuma nabo Phumla Nemkhizi ukuthi no as a striker fanele ukuthi ube umuntu oso yabona. Kodwa ukuze ngijwayele kakhulu ke angilele izinto eziningi mase sengilwikheza nginomshini othothayo.
Alright, and then ama strikers mhlambe wakhumbulayo ocabanga ukuthi yabona laba bangangena ku five aside team yami uma ngabe ungakhuluma ngabo nje which five strikers noma abadlali abawu 5 nje ongabafaka ku five aside team yakho as the best players that you've faced or best players that you've played with?
Ya ngasho ukuthi uSibusiso Zuma uPhumla Nemkhize the other two la ngikhohlwa amagama abo
amajito obudlala nabo squatini awacabangi bona ukuthi mhlawumbe
Sean Bucklet ya uPen Makhadi
all right, and then uSihlanu be uNomvete.
Yeah.
All right, and then just a few last few questions. La uma ngabe ubheka indlela iSwallows eze ya relegatewa ngayo after be successful udlala lapho achieve uyi player of the season, players player of the season and the golden boot. Ucabangani uma socabanga ngeSwallows ukuthi sekuyi-team manje esingakwazi ukuthi sikhulume ngayo ku-professional football?
No, kwaba buhlungu kakhulu if i-team uma iphuma, nami ngikhona yabona and it's normal yabona and kuyenzakala ukuthi i-club sometimes sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu athi iphumani and izophuma yabona and ayikho into ezoshintsha but kona i-team enkulu engadeserve ukuthi ngaphuma yeshikele esigabeni esiphansi igcine isishona phansi kakhulu
yabona. Uma sawucabanga ama experiences wakho laphayana bengibuza lento ku Robert Ngambi owe Platinum Stars. I Platinum Stars sekuyi Cape Umoya manje, ngibuza ukuthi uma udlalela i-team are there any warning signs ingaba kunezinto manje ocabangayo ngazi ukuthi yabona ke ngiyibonile le ukuthi izokwenzeka ngalenkathi bengibadlalela. Were there any things that you picked up othi manje yabona this is the reason why i-team ilendawo kuyona manje?
No, indawo njengama especially man relegator nizodlala nama playoff afunakala ukuthi lama team asa enzodlala nawo aqhamuka ku first division niwathathe light yabona ngoba ayafana nani fanele ukuthi ni respect wonke umuntu ngoba once wa relaxa and bazokubamba ngenduku ungabelieve ukuthi ngempela ngempela ngishayiwe labantu ngo 2-0 yabona. Fanele ukuthi wonke umdlalo wakho uthathe as a cup finalist yabona ngaso sonke isikhathi noma ngaba i-team encane eqhamuka ku Vodacom League kodwa nje ube serious ngoba uzokuphenduka ekugcineni so disappointed.
And then okunye futhi nje before before we let you go, abantu abaningi banemibuzo ngebafana bafana ukuthi kungani bengawazi ukora, kungani bengasebenzi kahle. Uma ngabe mhlawumbe ungabuza kuwena ukuthi kuyini onoyishintsha kwebafana bafana, kuyini ehamba wrong ngebafana bafana, ungaphendula uthini wena?
No, I think it's cut, but bona bazoba right. We've got a team who are right. They just need ukuthi bona babelieve ngaphakathi kubona. As much begqoke ijezi lekhandla ukuthi we are wearing internationally, yabona, jezi, and it has isona sikhathi sokuthi sisebenze ngoba thina sichuziwe ukuthi senze umsebenzi, ithunywe ikhandla kahle kahle ukuthi senze umsebenzi. Bazosebenza bawenze umsebenzi. Yikona nje ukuthi sayisikhathi, yabona. Sometimes ezinye izinto ukuthi they need ukuthi bona bayithembe ngaphakathi bebodwa, babelieve ukuthi yazini. Angeke kwenzakale izinto enjena, sefanele ukuthi sikhuphule amasokethi ukuthi sisebenze swini.
Uma ngamaZulu engakunikezi mhlambe i-role, uzoba ubaba weyingane, ushayele mhlambe uma besiye esikoleni, kuyini mhlambe enye ocabangayo, umuntu mhlambe owusomabhizinisi, what does life look like after football?
No, manje aya ngingazukudisclose anything, yabona, sizobona uma sekuphelile isizini ukuthi kwenzakalani.
Alright baba, ngiyabonga kakhulu ngokuthi ngilithola ithuba lokukhuluma nawe. Ngizamile iy'nyanga eziwu-4 ukuzama ukukhuluma nawe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi unginikeze isikhathi sokuthi ngikhulume nawe. Thank you very much. Sure. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed it. This was, for me, a watershed moment. He was a hero of mine personally when I was 7 years old. To speak to him now as he retires, as I'm 28 years old, is the watershed moment. So I hope you enjoyed the conversation. I certainly did with the very short space of time that I had with him. Thank you very much for listening.
Sokala Duma Radio. Sokala Duma Radio.